Chelele.
Sile yalikula akavimba kaja toto mzuli aleza na yule jamaa kwenye mahela akanyacha nanja kwenye mata yeye akanyacha nalia na mola aliwa leo nalia na mola onae yule alikupa wewe toka ni nyima mimi kama riziki anatoa yeye basi nitakosa mimi ila mola ndo anayetoa tena kwa fuleni hata kama niko nyuma nitapata rasima asile ana maana yule mimi na yule tulipendana yule ale tushelele tushelele shele tushelele oh ale tushelele shele tushelele tushelele oh Shelele, 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 phone. Shelele, shelele,
Sounds.